Ndani njimu mjonson vela konsi kumuli ku program ya chalelo ya tisanture Bible. Ntawi nsia mtengo batali pomwe tisanture maumulu ngulelo makama akati ambira salimo 100 ndipo tiro wansu mu 101 di 102. Nkane ikulu ndi nyimbo kuimbira amfumu, mfumu mene imalamulira muchilungamo kumanso moweru zabwino. Nkane yonse atisugule ndi mbale Osman Chiramanda programi ya tisanture Bible.
Ndipereka moni wakumwamba kwa inu wakondedwa anzanga pa ulendo mudzina la Ambuye wati Yesu Kristu. Taona nelelo nditsiku labwino, lomwe Ambuye mulungu wathu watipatsa. Telepo yamba tiye ntimulole Ambuye kuti atisogolele ndi mawu awo apa masalimo 103 verse like 11. Pamene pali mawu akuti, pakuti monga mwamba mutalikira ndi dziko lapasi, motelo chifundo chake chikulira iwo akumuopa iye. Tuna mu program ya pita ija, tina alikusantula masalimo 91. Kuyamba verse loyamba ndi kulekeza chapter 99 verse 1. Mene timaona nkani ya nyimbo ya chikondolelo ndi chiyelo. Ndipo lero tilo wa masalimo 100. Kuyamba verse 1 ndi kulekeza 102 verse 28. Mene tiwoneze pempelo lotana ndi adani. Salimo ili, likukamba za nthawi yomwe Yesu Kristu adze bwereso. Tawi yoyamba yomwe anaabwela, sana bwele mulemelero. Koma pamene akubwela kachwili, akubwela ndi ulemelero wose. Tsono Salimo 94, verse like loyamba. Likuyamba ndi mawu akuti mulungu, wakubwezera chilango. Kutanthauza kuti pamene Yesu adzabwelaso, adzakonza zinthu. Salimo 95 likunena kuti, tiyeni timuimbire Yehova mokondwera. Tifule kwa tantwe lathu la chipulumutso. Salimo 96 likunena kuti muimbireni Yehova nyimbo ya tsopano inu dziko lonse lapasi. Pamene Salimo 97 likunena kuti Yehova wachita ufumu dziko lonse lapasi likondwele. Ndipo Salimo 98 likuti muimbireni Yehova nyimbo ya tsopano popeza anachita zinthu zodabwitsa. Salimo 99 likunena kuti Yehova ndiye mfumu, mitundu ya anthu injenjemere. Pamene Salimo 100 likutuza chochita tikakafika pamaso pa Mulungu pokampembedza iye. Tetieni tiyambe kuwerenga verse 1. Fulirani kwa Yehova, inu dziko lonse lapansi. Tumikirani Yehova ndi chikondwelero. Idzani pamaso pake ndi kumuimbira mokondwera. Pano pali nkhani yakuti, sichokondweretsa Mulungu kuti anthu ake adzi pamaso pake kumulambira ndi nkhope za chisoni. Zilipo nthawi zomwe zimapangitsa kukhala ndi nkhope za chisoni, monga pa nthawi ya mavuto osiyanasiyana, nthawi ya mayesero, komanso pamene tigwa mu uchimo. Kote kuti timafika pa masopa Mulungu ndi timaola pa machimo athu. Koma zinthu zonsezo okondedwa, palibe nchimodzi chomwe chimene chimaonetsa kulambira Mulungu. Inu ndine timalambira Mulungu pamene tili ndi mitima yokondwera. Kutanthauza kuti Mulungu amafuna wana wake akhale wokondwera nthawi yonse pamene afika kudzamupembedza iye. Wokondedwa anzanga Paulo. Anthu akumamwa, kapena kuti anthu akuma zoledzeletsa, ama nena kuti imeneyi ndiyo nthawi ya chisangalalo chawo. Kunena kuti ama sangalala chifukwa cha kumwacho chimene chili choledzeletsa. Koma tona ndi pano Mulungu amafuna kuti wana wake asangalale pamene adzazidwa ndi mzimu wake woyera. Apa ndipo pamene anga mulambire iye moona ntima. Tere ichi ndi chifukwa chake akulamulira kuti fulirani kwa Yehova inu dziko lonse lapansi. Mwa njira ina Mulungu akumema inu ndine kuti tifika pamaso pake ndi mtima wokondwera. Komanso Mulunguyu amafunanso kuti ife tizimutumikira ndi mtima wokondwera. Iyi ndiyo nkhani imene akuinena pa ndime ya chiwiri pamene akuti, tumikirani Yehova ndi chikondwelero. Idzani pamaso pake ndi kumuimbira mokondwera. Mau awa ndamene akunenetsa kuti nkofunika kumuimbira, kumulambira ndi kugwira ntchito zake zonse mokondwera. Tsono lero lino tili ndi vuto okondedwa. Lakuti mipingo yathuyi tilibe nthawi yolambira Mulungu, koma kumangolapa ndi kutula nkhawa zathu zokha zokha basi. Koma nkhani kunena kuti Mulungu ndi amene anatidalitsa ife ndi madalitso wochuluka wochoka kumwamba, monga mamawu apa Efeso 1 verse 3. Tele wonaniso mawu achilimbikitso amene akupezeka pa chivumbulutso 1 verse 5 ndi 6 amene akuti, kwa iye amene atikonda ife na atimasula ku machimo athu onse ndi mwazi wake na atiyesa ife mfumu tikhale ansembe, Mulungu ndi Atate wake, kwa iye kukhale ulemerero ndi mphamvu kufikira nthawi za nthawi. Tsono uthenga pano kunena kuti dziko lonse lilambire Yehova. Tentiloweni mu verse 3. Dziwani kuti Yehova ndiye Mulungu. Iyeyu anatilenga ndipo ife ndife wake. Ndife anthu wake ndi nkhosa zapabusa pake. Pali anthu ambiri amene sadziwa kuti Ambuye ndi Mulungu. Tonani kale nthawi yathumwe, pomwe anthu anayamba kuzuzika chifukwa cha Chikhristu, atumwiwa amapita mmachalichi ndi kumawuza zomwe zakhala zikuchitika, ndipo mpingo umapemphera kuti Ambuye ndinu Mulungu. Telenkhani iyi ikupezeka pa machitidwe 4 verse 24. Kodi inu mumakhulupirira kuti Ambuye ndi Mulungu? Kapena tifunse kuti kodi mumakhulupirira kuti Yehova ndiye Mulungu weniweni amene ali ndi mphamvu zonse, amene analenga zonsezi? Mwanjira ina ndikunena kuti pamene inu mudziwa kuti Mulungu ndiye mlengi wa zonsezi, ndiye kuti mukuzindikira kuti ndiye Mulungu. Kutanthauza kuti kuzindikira kuti Mulungu ndi Ambuye ndi chifukwa chokwanira kuti tizimupembedze Iyeyo. Mwachisoni kuti pala Khristu wochuluka ndithu amene sadziwa kuti Ambuye ndi Mulungu. Kodi inu muli mgulu liti la Khristu amenewa? Tsono tiyenera kudziwaso kuti sitimangolambira Mulungu chifukwa chakuti ndi mlengi yekha ayi, koma chifukwa chakuti ndife anthu ake, komanso ndife nkhosa zapabusa pake. Tsono mwina mwafunsa kale kuti kodi ife tikhala nkhosa bwanji? Yankho likunena kuti inu ndine ndife anthu amene tiyenera kupulumutsidwa. Ndiye pamene munthu apulumutsidwa ndi Ambuye Yesu Khristu, ndipo pamene akhala nkhosa yake ya Yesuyo. Tetamvani Yohane 10 verse 14 pana 16, Ambuye Yesu akunena kuti, ine ndine mʼbusa wabwino, ndipo ndizindikira zanga ndi zanga zindizindikira ine. Monga Atate andidziwa ine, ndi ine ndidziwa Atate, ndipo nditaya moyo wanga chifukwa cha nkhosa. Ndipo nkhosa zina ndili nazo zimene sizidi zakhola ili. Izinso ndiyenera kuzitenga, ndipo zidzava mawu anga, ndipo zidzakhala gulu limodzi, mʼbusa mmodzi. Tsono mawu awa akunena kuti Ambuye, amene ali Yesu Khristu, ndiye mʼbusa wa onse amene amukhulupirira popeza adawafera. Mwanjira ina tikunena kuti mʼbusa ndiye amene amafera nkhosa, osati nkhosa kufera mʼbusa ayi. Verse 4. Lowani kuzipata zake ndi chiyamiko, ndi kumabalo ake ndi chilemekezo. Miyamikeni, lilemekezeni dzina lake. Mau awa akunena kuti inu ndine ngati okhulupirira tiyenera kulowa kuzipata za Mulungu ndi chiyamiko ndi mokondwera. Mwanjira ina tikunena kuti msonkhano wonse supangitsa anthu kukhala wokondwera. Ndiwo nsonkhano wakufa chifukwa sadalowe kuzipata za Mulungu ndi chiyamiko. Ndiye nkhani kunena kuti inu muyenera kupita kuchalichi pa sabata kukalambira Mulungu wanu ndi mtima wachiyamiko. Verse 5. Pakuti Yehova ndiye wabwino, chifundo chake chimanka muyaya, ndi chikhulupiriro chake kumibadwa mibadwa. Nkhani ili pano ikunena kuti kaya inu ndinu yani, kaya mukuchokera kuti, kaya mmachita chiyani, koma chimene ndidziwa inu ndi chakuti Mulungu ndi wabwino kwa inu, monga momwe alikuwa bwino kwa ine. Tsono anthu ena amakayikira za chifundo cha Mulungu pa iwo, chifukwa mwina amaona momwe wachitira chifundo pa ine kapena kuti pa munthu wina. Motero amaganiza kuti chifundo cha Mulungucho basi chatha kapena kuti chachepa. Ayi, ndithu sizili choncho. Taonani kuti chifundo chake ndi chamuyaya chomwe chidzafikira ku mibadwa mibadwa. Haleluya. Tentilawene ni masalimo 101. Salimo ili ndi salimo la Davide. Ili ndilo salimo loyamba mwa masalimo asanu ndi limodzi omwe akukambaza chiyamiko ku ufumu. Ndiye nkhani yonseyi kukambaza Ambuye wathu Yesu Kristu amene ndiye mfumu ya chilungamo ndi mtendere ndipo adzalamulira dziko lapansi. Kunena kuti salimo ili sili kukwanira kukambaza Davide yekha koma kulosela za Yesu Kristu yemwe akubweranso posachedwapa. Verse like la 1. Ndidzayimba za chifundo ndi chiweluzo, ndidzayimba za kukulemekezani inu Yehova. Tsono salimo ili monga ena ambiri likuyamba ni nyimbo za chiyamiko zimene zikuperekedwa kwa Mulungu. Tere tamvana kunena kuti ndidzayimba za chifundo ndi chiweluzo kunena chilungamo. Ndiyeti kunena kuti nkovuta kuti munthu aziyenditse pamodzi zinthu ziwerisi kunena kuti chifundo ndi chiweluzo kapena kuti chilungamo. Ndiyeti kunena kuti nkovuta kuti munthu ayendetse chilungamo ndi chifundo pamodzi kapena kuti nthawi imodzi. Koma Mulungu ndi amene ali ndi kuthekela konse kuchita zinthu ziwerezi mwa nthawi imodzi. Pachifukwa chimenechi tikunena kuti ndikoyenera kumwimbira ndi kupereka chiyamiko kwa Ambuyeyo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, taonani kuti salimo ili likutchula zinthu zingapo zimene ziyenera atsogoleri wathu kuti ayenera kuchita monga chifundo komanso kuchita chilungamo. Verse 2. Ndidzachita mwanzelu njira yangwiro mudzandidzera liti ndidzayenda mnyumba mwanu ndi mtima wangwiro. Tsono pamene mufufuza moyo wa Davide okondedwa simupeza kukwaniritsa mau amene tangowerengawa amene ali mundimeya. Koma awa ndi mau amene akunena za mpulumutsi amene ndi mwana mmodzi yekha wa Atate amene anadzichepetsa mwachifuniro cha Mulunguyo. Tale taonani yaye anadzichepetsa mwanjira imeneyi kuti ife atikweze. Tale tamvani mau apa Hebrews 10 verse 7 akunena kuti pamenepo ndinati taonani ndafika pamutu pake pa buku palembedwa za ine kudzachita chifuniro chanu Mulungu. Komanso pamene Ambuye Yesu Kristu anali pansi pano ananena kuti chakudya ndi chakumwa chawo ndiko kuchita chifuniro cha iwo adatuma. Tsono Ambuye Yesu anakwanitsadi kuchita zonsezi mchifuniro cha Mulungu. Tentiloweni verse 4. Mtima wopulukira udzandichokera, sindidzadziwana naye woyipa, wakuneneza mzake mtseli ndidzamdula, wamaso wodzikuza ndi mtima wodzitama sindidzamlola. Maso anga ayang'ana okhulupirika mdziko kuti akhale ndi ine, iye amene ayenda mnjira yangwiro, iyeyo adzanditumikira ine. Wakuchita chinyengo sadzakhala mkati mwa nyumba yanga. Wakunena mabodza sadzakhazikika pamaso panga. Mama wonse ndidzandula woyipa wonse a mdziko. Kuduliratu wonse akuchita zopanda pake ku mudzi wa Yehova. Tsono mau osewa kunenetsa kapena kuti akuonetse chithunzi cha ulamuliro wa Yesu Kristu pansi pano. Iyi ndiyo nkhani kapena kuti nthawi yomwe Kristu adzatenga ulamuliro pansi pano, kotero kuti palibe munthu amene angadzatengere mlandu wake kubwalo lalikulu kapena kuti kuchita apilo kubwalo lalikulu, popeza iyeyo ndiye bwalo lomaliza lalikulu. Haleluya. Kunena kuti ndi Yesu Kristu yekha amene adzaweluza, popeza ndiye amene anapatsidwa mphamvu zonse zakuweluza wina aliyense, mama uliwonse. Tsono munthu aliyense ayenera adzamvere iye, sipadzakhala wotsutsana naye wokonedwa kapena kupikisana naye pa ulamuliro wake. Ayi ndithu, kutanthauza kuti aliyense adzayenera kuchita chifuno cha Kristu. Anthu onse adzayimba nyimbo yatsopano kwa mfumu ya chilungamo ndi chiweruzo. Tentiloweni Masalimo 102, momwe tive pemphero la mavuto ndi chisoni. Tsono ili ndi salimo lomwe limapereka chithunzi cha Ambuye Yesu Kristu ngati Mesiya, amene ndi wolonjezedwayo ali mu Getsemani. Sizikudziwika kuti adalemba salimo ili ndi ani. Pala anthu ambiri omwe akuganiziridwa kuti ndiwo amene adalemba, komene ndikuona kuti mwina ayenera kukhala Davide ndithu. Tere salimo ili likuonetsa kudzichepetsa ndi kulolera kuvutika kwa Ambuye wathu Yesu Kristu mʼmunda wa Getsemani. Tsono posachedwapo okonedwa, tizindikira ndithu kuti mzimu woyera analosera kuti salimo ili likuonetsa umesiya wa Yesu Kristu mʼchipangano chatsopano. Tiyambe kuwerenga verse 1. Yehova, imvani pemphero langa ndipo mfuwu wanga ufikire inu. Apa pali chitsanzo cha Yehova kupempheranso kwa Yehova, popeza anabwera modzichepetsa. Kunena kuti Yesu Kristu anali Yehova mthupi. Tsono pamene tiwerenga Genesis chapter 19 verse 24, ndipo pamene tikupeza mawu ofunika kwambiri amene akunena kuti ndipo Yehova anavumbitsa pa Sodomu ndi Gomora miyala ya sulufule ndi moto kutuluka kwa Mulungu kumwamba. Ndiye mwamawu amenewa tikuona kuti ndi Yehova pa dziko lapansi amene akupempha Yehova kumwamba kuti abweretse chiweruzo. Tale awa ndiwo mawu amene ali pa Hebrews 7 verse 5 amene akunena kuti ameneyo mʼmasiku athupi lake anapereka mapemphero ndi mapembedzelo pamodzi ndi kulira kwakukulu ndi misozi kwa iye amene anakhoza kumpulumutsa iye mu imfa ndipo anamveka popeza anaopa Mulungu. Haleluya. Verse 8. Adani anga anditoza tsiku lonse, akundiyalukirawo alumbirira ine. Iyi ndi nkhani yomwe ndiyaulo sokonedwa, kuonetsa mantha komanso kuonetsa kuthedwa nzeru. Tere taonani kuti pali chiwembu pano chomwe chakonzedwa mwakulumbira kuti munthu wina awonongedwe ndithu. Nkhani ikufanana ndi ija inachitikanso mʼmachitidwe 23 verse 12 pamene pali mawu akuti ndipo kutacha Ayuda anapanga chiwembu nadzitemberera ndi kunena kuti sadzadya kufikira atamupha Paulo. Mwanjira ina mawu amenewa akuonetsa ukali wa adani. Verse 10. Chifukwa cha ukali wanu ndi kuzaza kwanu, popeza munandinyamula ndipo munandigwetsa. Mau awa akuonetsa ukali wa Mulungu. Kunena kuti Ambuye wathu Yesu Kristu anali mu ulemerero wake, koma pano waponyedwa mmasautso akulu. Tsono ngakhale sinali chomwe chokondedwa, koma pali kupirira. Mwanjira ine tikunena kuti Ambuye wathu Yesu Kristu anachoka ndi kusiya ulemerero wake mmwamba ndi kuponyedwa pasi pano kudzazuzika. Koma Mosemo anapirira chifukwa chachimwemwe choyikidwacho pamaso pake. Haleluya. Awa ndi mawu amene akupezeka pa Hebrews 12 verse 2. Wokondedwa anzanga paulendo, pano pali mawu akuti Ambuye Yesu anapirira chifukwa chachimwemwe chimene chinayikidwa patsogolo pawo. Ndiye funso likunena kuti kodi ichi sichingakhale chinthu cholimbikitsa inu ndi ine kuti tiyenera kupirira popeza pamapeto a zonsezi payikidwa chimwemwe. Verse 12. Koma inu Yehova mukhalabe ku nthawi yonse ndi chikumbukiro chanu ku mibadwa mibadwa. Inu mudzauka ndi kuchitira nsoni Ziyoni popeza yafika nyengo ya kunchitira chifundo, nyengo yoyikika. Tsono pano wolemba salimo ili akunena kuti ngakhale pali masautso ambiri moyo mwake, koma akudziwa kuti Mulungu sasintha chikhalidwe chake, kutsindika kuti chikhulupiriro chathu okondedwa chagona pakukhulupirika kwa Mulungu. Teleta mvani mawu ochokera pa buku la Maliro 3 verse 22 ndi 23 akunena za chifundo cha Mulungu. Ndi mawu akuti chifukwa chakusatedwa ife ndicho chifundo cha Yehova, pakuti chisoni chake sichileka. Chioneka chatsopano mawa ndi mawa mokhulupirika ndithu. Ndipo mwa mawu amenewa tikuona kuti Mulungu adzakhala ndi chifundo pa Ziyoni. Verse 12. Koma inu Yehova mukhalabe ku nthawi yonse ndi chikumbukiro chanu ku mibadwa mibadwa. Anzanga, iyi ndi nkhani ya Ambuye wathu Yesu Kristu amene anadziwa kuti kudzipereka kwake sikungakhale kwa chabayi, koma kuti kubzolera mu ifa yake Ziyoni adzawomboledwa. Haleluya. Tsono nkhani kunena kuti pamene wolemba salimo ili ananena za kumangaso Ziyoni, akunena za kuonetsedwa kwa ulemerero wa Mulungu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ili pano ndiyo nkhani imene ikukhudza mpingo kapena kuti ikukhudza wokhulupirira wonse wa Ambuye kuti pamene Mulungu abweranso kudzakonza mpingo wakewo, kudzaona anthu ake pakuwalimbikitsa nkufoka kwawo apa ndipo pamene adzaonetse ulemerero wake wonse. Kutanthauza kuti Mulungu adzaonetse chifundo ndi kukoma mtima kwake pakupulumutsa anthu ake mdzanja la adani wawo. Verse 25. Munakhazikika dziko lapansi kalelo, ndipo zakumwamba ndizo ntchito ya manja wanu. Zidzatha izi, koma inu mukhala. Inde zidzatha zonse ngati chovala. Mudzazisintha ngati malaya, ndipo zidzasinthika. Koma inu ndinu yemweyo, ndi zaka zanu sizifikira kutha. Ana athu mwanu adzakhalitsa, ndi mbewu zawo zidzakhazikika pamaso pano. Pano pali nkhani ya dziko lapansi lomwe linalengedwa ndi Mulungu, limene ndi choyikapo mapazi ake. Tsono pangakhale maziko ake sangaoneke bwinobwino okondedwa, koma tili ndi chithunzi chakuti dzikoli likhazikika kapena kuti linakhazikika pa madzi amene sangachotsedwe kufikira nthawi ya muyaya. Ndiye tavani tsono okondedwa, pali mawu achilimbikitso pa Yeremia 31 verse 37 amene akunena kuti, ngati ukhoza kuyesa thambo la kumwamba ndi kusanthula pansi maziko a dziko, pamenepo ndidzachotsa mbewu zonse za Israeli chifukwa cha zonse anazichita, ati Yehova. Ndiye kukhazikitsidwa kwa dziko kumeneko kukusonyeza nzeru ya Mulungu, komanso kukuonetsa umulungu weniweni wa Yesu Kristu, popeza mawu onsewa akunena za Iyeyo. Tsono mawu apa Hebrew 1 verse 10 ndo amene akuti, ndipo inu Ambuye, pachiyambipo munayika maziko ake a dziko, ndipo miyamba ili ntchito ya manja wanu. Tere pa Yohane 1 verse 1 pana 3 tikupezeso mawu akunena kuti, pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali kwa Mulungu, ndipo mawu ndiye Mulungu. Awa anali pachiyambi kwa Mulungu, zonse zinalengedwa ndi Iye, ndipo kopanda Iye sikukanalengedwa kanthu kalikonse kolengedwa. Ndiye mawu awa ndi amene akuonetsa umulungu weniweni wa Yesu Kristu kuti analipo pachiyambi chosaoneka. Ndipo ndiye amene analenga dziko, ndipo ndiye amene anakhala ku nthawi ya muyaya, kapena kuti adzakhala ku nthawi ya muyaya. Tsono kuchokera ku mawu amenewa, ndifuna titsitize pano ndi mawu akuti, mawu akuti Yesu akhalabe ku nthawi za muyaya ndi amene akutilimbikitsa kwambiri kuti kumatupi athu ano akhoza kufa ndi kuwonongeka, komanso okondedwa athu akhoza kuchotsedwa kwa ife. Koma Mulungu sadzasintha, adzakhalabe ku nthawi za muyaya. Kutanthauza kuti, ngati Kristuyo ndi wathu, ife tili ndi chitsimikizo ndi kulimbikitsidwa mtima kuti ifenso tidzakhala kwa muyaya. Tere uyu ndiye mpulumutsi amene tikhoza kumukhulupirira kotheratu kuti ali ndi mphamvu mmwamba ndi pansi pano kuti akhoza kupulumutsa inu ndi ine. Lelo tiye ntilekeze pano, koma timasanthula masalimo 100, kuyamba verse 1, ndikulekeza chapter 102 verse 28. Momwe taona zapemphero lothana ndi Adani, Ambuye akudalitsani yenu. Amen.
Amen. Ameneyo anali mbale Osman Chiramanda, tsogolera kusanthula mawu Mulungu ku masalimo 100, 101, komanso 102. Kwa doti mprogrami yati osatirati za lomu masalimo 103, ndipo zakhazikamo ndithu kuzamva zambiri za chiyamiko kwa Yehova. Tikumbutsane kuti programu iyi imakufika nimokhulupirika, mwinanso kutheka kumfuna kutalumikizana nafe kutidziwitsa kuti programu imakudalitsani bwanji, tilembereni tidziwitseni. SMS lemberani ku 0833500222, 0833500222. Ndipo email mlembere ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ndiposo kakhala pa internet ngati mfuna kuipeza programu ikuimvera, komanso chitaso download, ayi zupezeka ndithu pa ttb.twr.org/chichewa, ttb.twr.org/chichewa. Nzokoma zedi kutsatira mawu Mulungu mongaso pa internet. Ine ndadala zedi na imodzi mprogramu iyi. Ambuye akudalitseni.